chendi byonde wange byaganda
jangwe ne wa mukama ewe byonna bisoboka
nze chendi chendi byonde wange byaganda
jangwe ne wa mukama ewe byonna bisoboka
Tandilotya manja emyezi etaano nga mwekweka ne ku mulimu bangoba Mustafa manja polisi empenja Nagendako ne w'omusawo nakantema nti obwadde bwankwata Nenaku zino ndota ne tuga nkole ntya banange nsentamye Nze chendi chendi byonde wange byaganda
Jangwe ne wa mukama ewe byonna bisoboka
Nze chendi chendi byonde wange byaganda
Jangwe ne wa mukama ewe byonna bisoboka
hey, hey. Bizibu byenseno Mbambate mubufumbo Myaka na myaka Omwana ya gana Dachi no mchala ya duka Agenda na ngamba Tuntino di mugumba Kati nkole nchaba nange Kulala Nesenta mye Na wano wonda vila mpuliro muliro No mutima gubuguma I'm so confused I don't know what to do Where can I go Hey, I tried each and everything I could But I roll out no really in vain Now we need to muka mayamba Saba nyambe ila nimenye Nze chendi chendi Byonde wange byaganda
Jangwe ne wa mukama Ewe byonna bisoboka
Nze chendi chendi Byonde wange byaganda
Jangwe ne wa mukama Ewe byonna bisoboka
Mumanya Yesu ngebintu biba bizibu anaye wena kiriza wena musengo kuva wena lokoka unchensa banga mpa ati nawe toka neyo jangwene wa Yesu akuyambe bizibu byo obilete aja kuyamba ati nawe toka neyo jangwene wa Yesu akuyambe bizibu
Chendi chendi byonde wange byaganda
Jangwe ne wa mukama ewe byonna bisoboka
Nze chendi chendi byonde wange byaganda
Jangwe ne wa mukama ewe byonna bisoboka
Mwenyezo muri mukumbuze nenga tozikutuse kati nkolentya
Jangwe ne wa mukama ewe byonna bisoboka
Omusawo yakantema nti okwadde bwankwata kati nkole ntya
Jangwe ne wa mukama ewe byonna bisoboka
Nanonya omwana ayambula emyaka n'emyaka kati nkole ntya
Jangwe ne wa mukama ewe byonna bisoboka
Nze chendi chendi